Blog Talk Radio.
Rero cy'uyu munsi nkaba ngiye kuganira namwe cyangwa se ngiye kubagezaho bimwe mu ngingo zikurikira. Umutwe wa gisirikare ushyigikiwe n'u Rwanda ushobora gutera Burundi ndetse mu minsi ya vuba. Nagira ngo tutabyitiranye n'ibitero tumaze iminsi twumva mu Burundi bya Red Tabara, ariko ntushobora no kubitandukanya. Ibi bituruka kubera inama iherutse kuba mu Rwanda, aho bavugaga ko Burundi ari indiri iyo cyangwa se ari intandaro y'umutekano muke mu gihugu, ndetse bagakomeza gushaka gushinja Burundi ikisa n'ibitero icyo ari cyo cyose gihungabanya ngo umutekano w'u Rwanda, ndetse n'abantu bose bafatwa bakavuga ko ari bagomba kubabwira kuvuga ko nako kubashyiramo amagambo y'uko Burundi bubari inyuma. Leta y'u Rwanda rero ngo irimo irakusanya ibimenyetso by'abantu baturutse hirya no hino, harimo n'abantu bita ko ari abasirikare bafashwe bashobora gushinja Burundi, ariko noneho ibyo ntabwo bazabitegereza mu minsi ya vuba. Bakavuga ko ubucengera kuzakomeza nk'uko twakomeje kubabwira ngaha kuri Aditeme n'uyu munsi. N'uyu munsi amakuru niko ameze, ndetse ubu bikaba bifata indi ntera. Ni mu gihe kandi ishyaka cyangwa se umutwe witwa Red Tabara wahise usohora itangazo kuri uyu munsi ku itariki ya 15, ugasohora itangazo uvuga ko ngo nta mahitamo yandi bafite uretse kwirwanaho no kurwana ku Barundi. Ibi bikaba bivugwa mu gihe ikinyamakuru Le Monde cyari cyamaze kwandika ko hari udutero shuma tumaze iminsi tubera mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bakavuga ko nta bandi babiri inyuma ari abashyigikiye umutwe wa Red Tabara. Muri iyi tangazo ririmo amapaje abiri ryasinywe n'umuvugizi uvuga ko ari wa gisirikare witwa Patrick Nahimana, kuri uyu munsi avuga ko arisinye mu izina rya Red Tabara. Ni itangazo rivugamo ko ngo hari ibintu byamaze igihe kinini cyane bikorerwa Abarundi, ngo noneho ngo ubu bagomba kwitabara ndetse no kwirwanaho. Nge rero simbitandukanya n'ibintu biriho bivugwa mu Rwanda cyangwa se n'amakuru ari hava mu Rwanda ajyanye no gushaka guhungabanya umutekano w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Neva, ndetse n'u Burundi muri rusange, cyane cyane ko kugeza uyu munsi bavuga ko kugira ngo bashobore gushyira leta nshya y'u Burundi mu kwaha kwabo byabaye insobe cyangwa se byarabananiye. Aya makuru dushobora kuza kuyagarukaho, ariko ni amakuru yenda cyane cyane bakwiye kuyaha agaciro kuruta abandi ni leta y'u Burundi, kuko ni amakuru yizewe yuko leta y'u Rwanda ifite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Burundi, ndetse bakabivuga coincidence hari no muri iki gihe kugira ngo Red Tabara nayo ihite ikora declaration iremereye cyane ivuga ko ntayandi mahitamo bafite ngo nukwirwanaho. Bishoboka ko mubyibuke ko twabivuze aha ngaha kuri Aditeme, bishoboka ko ya mitwe cyangwa se ya mayere yo bavuga ati tuzabanza ducengere Burundi hose, bishoboka ko yenda baba baramaze koko kubigeraho. Reka rero tubitege amaso, ibindi tuzakomeza kubakurikiranira naha ngaha muzabyumvira bwa mbere, ariko ni ibintu bikwiriye guhabwa agaciro cyane na Leta y'u Burundi kuruta Abanyarwanda, uretse ko dukwiriye kubyamagana. Bimaze kuba umuco, bimaze kuba ikibazo kubona Leta y'u Rwanda ikomeza kwivanga mu miyoborere y'ibindi bihugu, haba muri Congo, Bugande yarahagerageje ndetse n'u Burundi hambere, n'uyu munsi ikaba ikigerageza gushaka kubikora ndetse no muri Tanzania yarabigerageje. Ni igihe rero ko bakwiriye kwamaganwa, bakamaganwa kandi mu magambo, bakanabwirwa n'amagambo magambo abakwiriye kubabwira ko badateye ikibindi bihugu, kuko aho babikoreye ndetse bakagira ngo bica n'abakuru b'ibihugu iminsi imaze kuba myinshi. Inkuru ntabwo nyitindaho cyane cyane ko ari inkuru gusa yo kugira ngo dukangurire Abanyarwanda ndetse n'Abarundi ndetse n'abatuye akarere bose n'inshuti z'amahoro, ko reka mbisubiremo ko hari umugambi wa Leta y'u Rwanda ikomeje gucura, bavuga ko bifuza ko bahungabanya umutekano w'u Burundi mu maguru mashya. Iyo nkuru ikabisanga cyangwa se isohokeye rimwe n'itangazo, itangazo ryanditswe cyangwa ryasohowe n'umwitwa ko umuvugizi wa Red Tabara wa gisirikare Ahimana Patrick, yuko ngo kwihangana bitagishobotse nta n'ayandi mahitamo uretse kwirwanaho. Muzindi nkuru rero turi bugarukeho, mbabarire gato, muzindi nkuru turi buze kugarukaho ni inama y'abakuru ba CPGL wongereyeho perezida wa Uganda ndetse na n'Angola. Inama yapfubye ku itariki 13 bikapfuba mbese ku munota wa nyuma cyane bari mu myiteguro barahageze, itangazamakuru rikaza kuba kwita kibaye ku munota wa nyuma. Iyo nama rero itari bwitabwirwe nk'uko perezida w'u Burundi yabivuze, itari bwitabwirwe n'u Burundi, abandi babaga nta kintu barayivugaho uretse Kagame wavuze ko ngo hari impungenge cyangwa se imbogamizi nyinshi zatuma iyo nama yenda, ko hari ibintu bizagomba gukemuka mbere y'uko inama iba. Amakuru twaje kumenya rero nuko iyo nama zimwe mu mbogamizi Kagame yavugaga harimo ikibazo cy'umutekano waba kutarumvikanwaho n'abantu bashaka kuzagira uruhare mu gucunga umutekano, nako si kuzagira uruhare, kugira uruhare runini mu gucunga umutekano w'abakuru b'ibihugu bazaba ari hariya. Kagame yumvaga ko agomba kubigiramo uruhare runini cyane, ndetse amakuru akatubwira ko n'Ubugande bwavugaga ko ari bwo bugomba kuzana Ubugande ari bwo bugomba kuzarinda umutekano w'abakuru b'igihugu. Ayo makuru rero ntabwo nako tuzi kugeza uyu munsi niba baramaze kemura icyo kibazo cyangwa se niba cyarakemutse gite. Gusa mu ambasaderi wa Uganda muri Congo aravuga ko ari mu myiteguro ndetse afatanyije na Leta ya Congo gukomeza gukora imyiteguro ku bijyanye n'iyo myiteguro hariya kuri Goma. Ntabwo rero umunsi bavuze ko ari tariki 20, ntabwo twavuga ko byanze bikunze iyo nama izaba, ariko ku itariki 20 tuzongera tubagezaho amakuru cyangwa se updates y'iyo nama. Ariko kugeza uyu munsi baravuga ko iyo nama iteganyijwe kuri tariki 20 izahavugirwa. Rero bishobora kuba ari ibijyanye n'umutekano, ndetse bakanavuga ko harimo ikibazo cy'umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Uganda bazongera kugarukaho, ariko noneho bakavuga n'ibijyanye n'umutekano mu karere. ni ku itariki ya 20 rero ko bavuga bayimuriye ubwo ibibazo byose nibiramuka bivuye mu nzira tuzababwira uko bihagaze niba ari n'impinduka zishobora kubaho tukabimenya mbere yanyu nabwo kandi tuzabwira kandi tuzagerageza kugira ngo tuzagerageza ibishoboka byose kugira ngo tubimenye mbere yanyu mu bindi urubanza rwa Paul Rusesabagina aha urubanza rwa Paul Rusesabagina ndaza kugaruka kuri audio ya VOA ariko ndagira ngo gusa mvuge ibikurikira mu rubanza rwa Paul Rusesabagina Leta y'u Rwanda kugeza uyu munsi amakuru dufite nuko itaramenya nayo ubwayo aho yarwerekeza ntiramenya niba biri muri avantage bibafasha kumushinja ibyaha bamushinja cyangwa se niba byaba byiza ko bamuguma na hariya akaguma ari imbohe mu gihugu ategereje kuburana izo manza ariko ntizizabe iyo ni decision igomba gufatwa na Kagame nta wundi ibyo ariko biraba mu gihe abaloya be cyangwa se bagomba kumuburanira batarahabwa uburenganzira bwo kumuvugisha uretse uwa leta bamuhaye ariko kugeza uyu munsi abashinzwe cyangwa se b'umuryango wifuza ko bamuhagararira ntabwo barashobora kumuvugisha ikintu gisekeje muri uru rubanza ni urubanza bavuze ko ngo bagiye kudesida kuri bail cyangwa se bagiye gufata icyemezo ku bijyanye n'ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo ubundi ibintu nk'ibi ngibi ntibyakabaye binatwara n'amasegonda 10 nyuma ya rugima cyangwa se nyuma y'ibivuzwe n'umushinjacyaha cyangwa n'ibivuzwe n'umuburanira umushinjacyaha avura navuga ko adakwiriye gufungurwa umuburanira avuga ko akwiriye gufungurwa umucamanza ufite ububasha ntiyagombye kurenza uwo munsi ntiyarenze kurenga iyo saha bakiri mu rukiko ataramubwira cyemezo bafasha ubundi ari ahantu amategeko akora icyo yenda bavuga bati nasubire muri gereza azafungurirwayo n'igihe bamusabye amafaranga y'ingurane cyangwa se ya bail bavuga akaba atayafite ahagije ako kanya noneho bakamwoherereza muri gereza bakavuga bati noneho bene wanyu niba yapostinga cyangwa se umuryango wawe niba postinga cyangwa se abagukunda niba yapostinga cyangwa se iriya miryango itegamiye kuri leta ishaka ubutabera niya postinga ikashyira kuri konti y'iniyi muzazanire si ahasigaye urucamanza butegetse ko bazahorekura iyo bavuze bati mureke tuze kubyigaho ni ukuvuga ngo bagiye gusaba ubundi burenganzira ntabwo ari bafata icyemezo yaba ari bafite icyemezo kugira ngo bavuge bati kuri bail tugiye kubyihweza none se bazakora investigation bagiye kudesida se ko ari flight risk cyangwa se ari umuntu ushobora gutoroka nk'uko bavuga ibyo ntibikomeza kwerekana ko ari urubanza rwa politiki kandi sinibaza ko kubitindaho hari icyo bimaze kuko buri muntu wese wakurikiye raditeme yakurikiye amandi maradi atandukanye yakurikiye ishimutwa rya Rusesabagina kuva ari kiba arabizi neza ko ruriya rubanza ari politiki ni nayo mpamvu ni kuruburana bikiri ingorabahizi ni nayo mpamvu n'uyu munsi bavuga bati tugiye kubanza gutekereza kuri bail ikintu cyo kitsetsa ni ukuntu batanashaka n'andi motif bitwaza kugira ngo be kugaragara kuko nk'abantu batazi ibyo bakora cyangwa se kuko nk'abantu bagiye gusaba uruhushya amatekinike yabo bakayakora nyine mu buryo wumva ko buri obvious bigaragara ko icyo bakora nyine kigaragara ariko kubera ko aribyo ari system bakoramo buri gihe ntibanabona ko ari ibintu biteye kimwaro nongere bigarukeho bail ni ukuvuga nk'uko babyanditse mu cyongereza ifungwa n'ifungurwa tugiye kuryigaho tuzafata icyemezo tuzababwira igihe tuzafata icyemezo yenda yagarutse mu rukiko ntabwo biriya ari ibintu bikorwaho investigation ibyo bituruka kuri argument zivuye cyangwa se ibyo umushinjacyaha yabwiye ubutabera kuvuga ko uyu muntu nimurekura hari risk y'uko atazagaruka mu rukiko cyangwa se koko yabangamira iperereza nk'uko mbona u Rwanda bakunze kubyita ariko ubundi ntabwo ariko bigenda ntabwo ari si kenshi ibyo yagombye kuba ari argument ifatika uretse ko nabwo birashoboka ko hari igihe bibaho ko bavuga ko abangamira iperereza yenda bavuga bati ibimenyesho arajya kubizimanganya yenda se azakoromba batanga buhamya ibintu nk'ibyo ibyo ariko nabyo ntago bigomba gutegereza umunsi icya kabiri kuvuga ngo umugumishije muri gereza ngo ugiye kubitekerezaho ni igihe nabwo ushobora kwibaza ko nyine adafite amafaranga ahagije yenda se kuyagabanya kuyongera ibyo nabyo nta nubwo bigomba gutwara umunsi mucamanza bivugira ko kanya aho ngati niyo mwasabye miliyoni eshanu ngewe nshyizeho eshatu cyangwa se nongereho zirindwi cyangwa se agashyiraho restriction bya bintu bazirika nyine za GPS ku maguru ko numvise byanaje mu Rwanda akaguma ahantu muri perimetre bamuhaye ntasohoke n'igihe bimenyetso yenda bakamubuza na telefone communication kuri internet n'ibindi ibyo bibaho ku nkiko zindi zikora ariko ntabwo zikora ntabwo bikora mu Rwanda kuvuga ngo tugiye kubyihweza nta kindi ni ukugira ngo baze gucunga nyine bavuge bati turashaka kubanza kumenya icyo umukuru w'igihugu atekereza kuko niba afite koko aho ashobora kuba adres cyangwa afite abantu bashobora kumwishingira ubundi ibyo ntibyakabaye ari ikibazo ibyaha bamureze rero n'ibyaha bya terorisme n'ibyaha by'iterabwoba nahoze mvuga ni yenda iyo bamurega icyaha cyo gutera ubwoba Kagame ariko ntibakavuge ngo n'ibyaha by'iterabwoba bisanzwe tuzi ibyo rero ni ukubura ni bya byaha nyine barega buri muntu wese nahoze numva kuri BBC Focus on Africa sinzi ko nashobora kubumvisha iyo audio y'amasegonda makeya n'ibikunda ndayibumvisha aho bavuga ko bamuregaga ibyaha 13 we agasaba yuko ibyo byaha yabiburana mu buryo butandukanye bagomba kubiburana mbese muri bagomba kubiburana muri kimwe mbese akagenda avuga niba yemera icyaha cyangwa atacyemera cyane cyane ko bavuga ko hari ibyo yemeye byo gutanga amafaranga irwanya ubutegetsi bwa Kigali iyo audio ishobora kuba itari clear nk'uko mbyifuza ariko mureke tuyumvane ni mu rurimi rw'icyongereza ndagerageza kuvuga mu manca make icyo yavugaga ariko byinshi mwarabyumvise
Now let's take a quick look at other stories making the headlines across Africa and the rest of the world. The man portrayed as a hero in Hollywood movie about the Rwandan genocide has told a court in the capital of Kigali that he funded an armed wing of an opposition group, Paul Rusesabagina, who has been charged with terrorism, murder, and other serious crimes. Said he had given more than $20,000 to the National Liberation Front. He refused to plead to all the 13 charges against him, demanding he be allowed to plead to each one separately. Mr. Rusesabagina, who is a strong critic of President Paul Kagame, had been living in exile in the U.S.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda Paul Rusesabagina yayobora urunani rw'imigambwe MRCD yashikanywe muri sentare y'intango kuko icukiro iri muri sekiteri ya Kagarama mu gisagara cya Kigali acunzwe bikomeye kugira aburane ifungwa n'ipfungurwa ry'agateganyo mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yakurikiranye urwo rubanza
Eric ndizera ko akurikiye urwo rubanza aho mu rukiko rw'icukiro Paul Rusesabagina bashije kumubona watubwira uko yaramize
nibyo Etienne Karekezi nari ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ruri mu Kagarama aho mu karere ka Kicukiro Paul Rusesabagina yahageze ahagana mu masaha yine ari ibyo bikomeye ariko yari mu mafungu yambaye imyenda ubona ko ari kake ikoti n'ipantaro ariko noneho ubona atambuka mu ntege nke ariko nabasha kuvuga nk'umuntu wose
hanyuma ku rukiko urebye aho abashije kugera cyane ko abanyamakuru batabashije kwinjiramo hafi ya bose hari umukomeza ute
hari ibintu bikomeye uhereye mu mbago z'urukiko ukagenda ukagera mu rukiko hari abapolisi benshi abambaye n'abatambaye nubwo abambaye inda ku mpuzankano z'akazi n'abambaye sivire abambaye sivire babwirwaga nuko wenda yashoboraga nko kuba yatambuka cyangwa yakunama ukabona bambaye imfungunda ni ukuvuga ngo rero abanyamakuru ntabwo byari byoroshye kwinjira kuko twagombaga kubanza kugaragaza icyemezo kigaragaza ko twapimye icyorezo COVID-19 ariko noneho nubwo washobora kuba wapimye COVID-19 utari ku rutonde rwakozwe n'inzego za leta hari ikigo cyitwa OGS gishinzwe ubuvugizi bwa leta cyangwa bwa guverinoma gishamikiye kuri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ndetse n'ibiro by'umukuru w'igihugu abo nibo bagenaga abagomba kwinjira bitewe n'uko bari batumye.
None mu rukiko nyirizina Eric, icyemezo cyafashwe cyangwa se ibyashyizweho ni ibihe watubwira?
Ibyo nababwira habanje mbere na mbere impaka cyangwa se inzitizi ku baburanyi bombi zazamuwe n'uruhande rwunganira Uganda Rusesabagina zivuga ko Rusesabagina ubundi yagombye kuba aregwa nk'umubirizi w'umunyarwanda ndetse ngo n'urukiko ntirwari rufite ububasha, ariko nyuma y'izo nzitizi zose umucamanza yiherereye maze asisha agaciro ibyo byose byavugwaga n'abunganira Rusesabagina maze ahita asaba ko umushinjacyaha gusobanura ikirego cyabo. Ni ikirego ahanini urebye gishamikiye ku bitero byagabwe ku Rwanda kubera ko Rusesabagina yari umuyobozi w'impuzamashyaka NRCD kandi NRCD ikaba yari ifite umutwe mu mitwara gisirikare ariwo wa FN wavugirwaga na Majoro Bikorimana Kalisa bakunze kwita Sankara ubu nawe uri kuburanira mu Rwanda. Ubushinjacyaha busobanura ko mu bihe bitandukanye Rusesabagina yagiye bigamba ibyo bitero ko bagarutse ku Rwanda kandi ko bigomba gukomeza bikabuka, bukavuga ko hari amafaranga mu bantu batandukanye barimo aho muri FDL yagiye yohereza abantu batandukanye ndetse ngo mu bugenzacyaha yaba yaremeye ko yohereje byibura nk'ibihumbi 20 by'amayero. Nuko rero bukavuga ko bukurikije uko yashakishijwe mu buryo bugoranye ashobora kuba yaturuka ubutabera bakamusabira ko banashyize ku ngaruka ibyo bitero byagiye bigera ku Rwanda byaba byiza afunzwe by'agateganyo mu gihe kimwe.
Hanyuma se wowe n'abamwunganira hari icyo bavuze ku birego ashinjwa mu rukiko rw'ubushinjacyaha bw'u Rwanda?
Duhereye kuri Rusesabagina ku mafaranga aregwa ko yaba yarohereje uwo mutwe wa SNM ndetse n'abandi bantu batandukanye yemera ko akimara hari iriya filime yiswe Hotel Rwanda ikimara gusohoka Rusesabagina ngo yatangiye gufatwa nk'umumiliyoneri cyangwa se nk'umuherwe abantu bakamwiyambaza akabaha ubufasha hari uwitwa Sinayo byo muri FDLR yemera ko ngo yamuhaye ibihumbi 3 by'amayero ariko akavuga ko ariko Sinayo byari yamutakambiye akavuga ko hari andi mafaranga atagaragaza umubare mu makuru twagiye dusoma. Umugore wa Rusesabagina yohererejwe Majoro Karisimana bakunze kwita Sankara ariko nawe ngo ayamwoherereza nk'umuntu bavuka mu gace kamwe kitwa ngo Sankara nawe yari yamugaragaje ko afite ibibazo. Ku bindi rero wenda Rusesabagina yavuze ko ibyo bitero binini ari masa n'ahandi hantu byagiye bigaragara ku Rwanda bigahita na rero bamwe bigatwikanisa na Savura yavuze ngo iby'umuntu wari umuyobozi arazicuza ko byagize ingaruka kuko ntabwo yari asiteze ko bishobora kugira abo kwica. Abanyamategeko rero bakavuga ko bakurikije kuba ngo haba ku migabane w'Afurika ku yindi migabane ntabwo yigeze hamwe n'inkiko bakashingira ku buzima bwe uko amererwa ararwaye bakanongera bakavuga ko nanone umuntu w'inyangamugayo ngo yahawe igihembo buriya twakireba kuba yarahawe ubudari na Amerika Bush bakavuga ngo kubw'izo mpamvu nta n'ibintu bigaragara bifatika byagombye ko ari umusingisha by'agateganyo bakamusabira kurekurwa akajya kwigira.
Hari n'ikindi kibazo Eric warabikurikiranye, abantu b'imiryango mpuzamahanga itandukanye yakomeje kwibaza aho ukuntu n'uburyo polisi bagenda yafashwe akageza mu Rwanda. Icyo kibazo mu rukiko cyazamuweho?
Icyo kibazo gikomeje kuba amayobera cyane bwa ubushinjacyaha ndetse n'uburezi bw'ubuyobozi n'abanyamategeko nta n'umwe wigeze agikomozaho. Uretse wenda kuba abantu baba bari mu matsinda ukajya kumva ukumva batangiye kuvuga nabwo ibintu bitandukanye ku buryo bigoye ngo kuba wakwizera ikintu kitakwizera kugeza kuri uyu muntu biracyari mu mbumbarira ntawavuga ngo yafatikiwe he agezwa mu Rwanda ryari.
None nyuma y'uyu munsi hiyo wa mbere hazakurikiraho ikijyanye n'urubanza cyangwa se n'uburyo rusesa bagina agorana mu Rwanda
ukurikije uko bimeze ubucamanza kigiye kwicara asesengure imiburanire y'ababuranyi bombi abafite abagina n'abamwunganira ndetse n'ubushinjacyaha nibwo azatange umwanzuro kurekura cyangwa gufunga by'agateganyo bwana Paul Rusesa bagina akazatangaza uwo mwanzuro ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa cyenda
Eric turagushimiye cyane ku bisobanuro waduhaye n'ubwo gukurikirana urubanza mu rukiko cyangwa mu nkengero za rubyiruko bitari byoroshye
rakoze Eric natwe kuboneyeho kumva uko byari bimeze ndetse n'ubwo umugani ijwi rye ntiryumvikanaga neza ariko ibyaha byose barega byavuga ngo ni iterabwoba iterabwoba kurwanya ubutegetsi n'iterabwoba ni ibintu batarashobora gutandukanya kuba kurwanya ubutegetsi icyo ni ikintu kimwe iterabwoba rero rifite iyindi definition itandukanye sinakwirwa mbijyamo ndetse mu rwego rw'amategeko kuko ni uguta igihe kuko nta bintu mu Rwanda umugani wajya kuvuga uti be making a sense cyangwa se ibyo bivuga birumvikana ariko terorisme akenshi nta nubwo bifite n'umugambi wo gufata ubutegetsi ntabwo terorisme ni igihe ushobora gukora ikintu gusa kugira ngo utange za message ugakora ikintu cy'intambara ariko cyo kugira ngo uzane ubwo bwoba mu baturage ndetse enda no mu bategetsi birashoboka ariko ntabwo akenshi baba bafite si ukuvuga ngo ni ngombwa bagomba kuba bafite intention kugira ngo bahindure ubutegetsi buhari ibyo sinirwa mbijyamo rero ariko ibyo twarabibonye mu manza zose twagiye ducamo mu Rwanda izo kwa Ingabire Victoire wagiye akavuga ati hari abantu batibukwa mu Rwanda kandi batabihakana nabo cyangwa se batavuga ngo ibyo avuga ni ibinyoma ahubwo gusa kubera ko bivuze bati agambiriye kugira ubutegetsi nabi bati Diane Rwigara ati ubukire muri mu gihugu cyangwa se development iri mu gihugu ni iri kuri bamwe gusa ariko ntabwo iri kuri bose iri kubishoboye ni imihanda y'imihanda igendwamo n'abafite amamodoka nayo mazu maremare na za internet zizagendwamo kuko n'abantu cyangwa se zabamo n'abantu bishoboye bati agambije kugumura abaturage kwangisha abaturage ubuyobozi madame Adeline Rwigara akavuga ati mu ijuru hari imana n'ugatari wabivuze ariko afashe bibiliya akayishyira hejuru ati rwose iwo mu Rwanda nawe ntimumuzi bati agamije kugumura abaturage ugafata Kizito Mihigo ugafata gitar agacuranga agatanga ubutumwa bwe abucishije mu ndirimbo bati agamije kwangisha ubutegetsi nako abaturage ubuyobozi terorisme mu Rwanda kugirana ngo kugambira kugira narwo ubuyobozi evidence nizo ngizi ntazindi ni ugufata bibiliya ukavuga ko ari intwari ikomeye ni ukuvuga ko u Rwanda babeshya ko rutateye imbere nk'uko babivuga ni ukuvuga ko mu Rwanda nta bumwe n'ubwiyunge buhari biriya byose ari magendo ari ibinyoma ibyo ni byo bifunze abantu baheze muri gereza nibyo bituma buri gihe bavuga ngo bagomba gushimuta abantu twarabivuze ko ibi byose barabikora bakavuga bati uyu munsi tugaragaye nkaho turi bihangange ariko ingaruka zabyo buri gihe aho zijyana igihugu muriho murahabona uyu munsi rero urubanza rwa Paul Rusesa bagina uracyari ngora bashyize reka mbonereho kurarikira abakunzi bacu ko ndi en contact na bamwe mu bashobora kumuburanira ndetse hari amahirwe ko mu kiganiro cyacu cyo kuwa kane cy'uyu munsi dushobora kuzaba dufite ibitekerezo byabo dushobora kuzaba tubafite ahangaha muri studio bakatubwira imbogamizi barimo guhura nazo bakatubwira ibijyanye na n'uburyo yashimuswe cyane cyane ko twamaze kumenya ko bamaze gusaba indege ya mushimuse ko ibaha amazina y'abantu bari muri iyo ndege yamaze mu bimwe mu byo basabye harimo amazina y'abari muri iyo ndege ukuntu yagiye naho yahagaze detaye zose bakeneye kugira ngo urubanza ruzakurikiranwe kuva mu mizi nkuko nababwiye uru ni urubanza rushobora guhagama Kagame ni politike kuruta ko ari amategeko kandi ndabizi neza ko na leta y'u Rwanda nayo ubwayo ikiriho kurwana no gushaka uburyo yabikina muri diplomasi muri ibyo bibazo rero tuzaganira n'abamuhagarariye ni harimo ko Rusesabagina bataramenya neza uburyo yashimuswe ndetse bakaba bataramenya nako kaba kugeza uyu munsi batarashobora kuvugana nawe ngo bamuhe representation akwiriye ndashaka kugira ngo mbanyuremo muri make iryo tangazo ry'abamuburanira babivuze bavuze ko ku itariki 28 Rusesabagina ari bwo yashimuswe Dubai akajyanwa i Kigali mu Rwanda bakavuga ko hari ibimenyetso simusiga ko Rusesabagina yatwawe n'indege Bombardier Challenger ifite nimero 6605 SXFSA ivuye Dubai ijya Kigali ikaba yaravuye Dubai saa 12:55 ikagera i Kigali saa 10:50 za mu gitondo rwo ngo bwabaga butaracya y'amafoto berekana yose ni ibinyoma buriya ni za montage bashaka kwerekana ikindi bavuga ku buryo yavuye ku kibuga cy'indege i Kanombe ngo ashobora kuba baramutwaye ndetse ngo ashobora kuba yararyamye ku gatanda nka kariya k'ubutabazi iki ni mu itangazo ryabo bakavuga ko iyo game jet ubundi isanzwe twara perezida w'u Rwanda cyangwa se ofisiye w'u Rwanda ndetse n'umuryango we ikaba akenshi ikunze kugaragara mu Rwanda nubwo bagerageje gukomeza gushaka kuvugana nawe nta na rimwe baramwemera gukora communication mu buryo bwisanzuye amaze iminsi bavuga ko amaze iminsi 14 afunzwe leta y'u Rwanda ikaba yarashoboye kumuha uburenganzira kuvugana n'umuryango inshuro ebyiri gusa ariko nabwo bamuhagaze hejuru ntabwo Rusesabagina yari kuzajya mu Rwanda atari ku gahato cyangwa se yiginye ku bushake bwe ndetse kubera ko Kagame yakomeje kuvuga ngo ni umu force hero cyangwa se ari umu ngo ari umu ari intwara ariko y'ikinyoma cyangwa se idakwiriye ubundi akavuga ko nuko ngo ni umuteroriste cyangwa umuntu ukora iby'iterabwoba ndetse ngo mu myaka 20 ishize yakomeje kuvuga ko ibyimushaka imutera n'ubwoba no gushaka kumugirira nabi kugeza ubwo amushyiraho ibyaha by'uko ari umuterabwoba ati ubwa mbere leta y'u Rwanda yavuze ko hari abantu yakoranye nabo bo mu bindi bihugu atariko ibi twamaze kumenya ko kwemeza ko ari ibinyoma byambaye ubusa aturetse ko na UAE cyangwa se United Arab Emirates yahakanye yivuye inyuma ko ibyo atari byo ariko natwe yanaguye natumwitubwiye ko ntabwo banafitanye nayo masezerano yo guhererekanya abanyabyaha nta n'ukuntu leta y'u Rwanda yari kubona uburenganzira bwo kubashimura bwo kumushimuta cyangwa se nako kumutwara mu rwego rw'imwe n'amategeko avuye hariya muri UAE ati rero ibi ngibi ni ikintu kigaragaza ko hari amategeko mpuzamahanga yangijwe yirengagijwe bati abantu baburanira Rusesabagina twamaze gusaba iyo ndege game jet iyo kompanyi ko iduha fakture ndetse na n'ikigaragaza amafaranga uyihemba n'uburyo yishyurwa ku muntu ukodesha iyo ndege nubwo uyu munsi kugeza ubundi ntabwo barabiduha. Turacyafite ibibazo byinshi, ariko niba GenJet itaduhaye ibisubizo twayibajije, izaba nayo tuzayishinja ubufatanyacyaha mu gushimuta Paul Rusesabagina imuvana Dubai imujyana i Kigali. Ninde wishyuye? Ibyo turashaka kubimenya. Niba baramufashe video yurira indege muri UAE, turashaka kubimenya. Ndetse turashaka kusaba manifeste. Rero ni iriya liste nyine berekana abantu bagiye mu ndege, izo detaye ni terme yabo. Ndetse turashaka kumenya ukuntu yageze i Kigali, niba koko ubwo bavuga ngo bamushyize ku gatanda sohoka, nayo turashaka kuyimenya. Ninde uwo muntu wayihembye cyangwa se wayikodesheje? Ndetse turashaka no kureba nayo mafoto icyo gihe cyayo. Ibi rero ni bimwe mu byo batangiye gusaba. Bavuga ko ubusanzwe Leta y'u Rwanda isanga ibafata amafoto iyo bageze hariya, biba ribaza impamvu bo batigeze bamufotora kihagera bakazamwerekana bukeye. Bivuga ko biriya mafoto bavuga ko ariyo yasohokeyeho hari i Kigali atari. Ayo ni amatangazo yakozwe na bamwe mu bamuburanira. Tuzabigarukaho rero kandi ni vuba, nkuko nababwiye turiho turagerageza kuvugana nabo kuri gahunda y'igihe cyiza. Ariko ndumva kuwa kane mu kiganiro uyu munsi aribwo tuzaba turi kumwe nabo, cyangwa se bakatubwira aho bagejeje za investigation zabo, ndetse bakazatubwira byinshi birenze ibyo twebwe tuzi ibishobora kuvugirwa n'ubundi ku maradiyo. Iyi nkuru rero murabizi ko itarangiriye aha, izakomeza. Reka tube tuyisubikiye aha ngaha, ngaruke muri demokarasi yo mu Rwanda ntari butindeho nayo iteye ubwoba. Inkuru nabonye Leta y'u Rwanda bya bigo bishinzwe kugenzura uko ibihugu bikura muri demokarasi, Leta y'u Rwanda yarazamutse cyane, ifite amanota 3/10. Navuze nako se ubundi aya ngaya yo bayahereye iki amanota 3? Keretse niba bashaka kuvuga ko bareba niba mufite inyubako, nkuko nyine uvuga ngo Rusesabagina yajyanywe mu rukiko. Tubizi neza ko nta rukiko yajyanywemo. Niba bavuga bati turebe inyubako, niba bafite aho abadepite bahurira, ese bafite inteko nshingamategeko itarimo yenda iyo demokarasi, ariko nibura iyo nyubako irahari, iyo nayo bashobora kuba ariho hagiye hava nk'inota rimwe. Bavuga ko bafite amanota 3, nuko nyine ni ukuvuga ngo bafite ubutegetsi, donc bafite executive, butabera, bafite na n'inteko nyine, abasenateri n'abadepite. Ibyo byose ibyo bavuga ko yenda hari ibintu by'ibanze aho bakubaka bashingira, barabifite. Amanota 3 ni amanota menshi ku Rwanda. Jyewe ndiha Rwanda nabiha rimwe, naryo rishingiye ko bavuga ko ari igihugu kigendera kuri demokarasi. Gusa kubera ko iryo zina barifashe, ariko nta demokarasi. Wahembye bariya u Rwanda ni ukuvuga ko afite byinshi akeneye kwiga ku Rwanda. Kumva ari hafi kugera kuri 5, harabura 2. Ibyo ariko navuga kandi ntabwo nabitindaho, nuko gusa ari inkuru zasohotse nazo bikwiye ko twaziganira. Alex Kagame niwe chef wa division iri muri Gisenyi. Yumvikanye uyu munsi avuga ngo abwira abaturage bati umutekano uraboneka neza, ko haracyari ibintu by'urugomo mu ngo, baracyarwana muri mu ngo, haracyari intambara, abagabo n'abagore bararwana, abantu ngo baratemana, abandi barakubitana. Ibyo bintu nta hantu Alex Kagame yagombye guhurira nabyo. Ibi ni ibintu byonyine byumvikana mu Rwanda. Ngaruka inyuma kuri Rusesabagina. Iyo Kagame yavuze ati Rusesabagina ntabwo twamushimuse, nta nubwo nta n'icyaha twakoze, icyo twakoze gusa ni uko twamushutse twange tukamushimota donc nawe ubwe aho ngaho ko ryavuze ivuze ryabo naho ubwo arishinja icyaha ubwe arakishinja akontredije ribu yabanje kuvuga ko itazi uburyo bageze ina Kongo yizanye well ya mbere statement ya mbere yavugaga ngo twakoranye n'ibindi bihugu bya kabiri umukuru wa RIB Jano Ruhunga ati yarizanye Kagame nawe ati ni wrong number yahamagaye donc arabyemera twakwemera nde yavuze ko yashutswe akaza gusanga yisanze mu Rwanda ni umuntu ushobora kuza nyine yambaye mask azintekereza urugero rwa Halloween muri no misi muri Amerika aho abantu baze yenda bashobora kuza bitwaje iminsi mikuru runaka yenda afata wambaye ibintu bya Santa warangiza ukajya gukora amahano ngo noneho kubera ko batakumenye ngo ubwo cyaha nticyakozwe ntabwo ari byo cyaha cyakozwe yenda wakoresheje amayeri yandi ariko icyaha wagambiriye gukora nicyo wakoze washimuse umuntu kubera ko wamuhenze ubwenge n'ibivanaho icyaha ariko ibyo nyine bikangarura kuri Alex Kagame Alex Kagame ntabwo yari kuvuga amagambo nk'ari atari uko Kagame nawe ubwe ayavuga Kagame Paul kumva ujya hariya ukavuga ibitakureba ukavuga yuko ngo abasirikare nako ngo abaturage abacitizens abagore n'abagabo bakaguha mikro ukabivuga ariko jyewe nka Kagame we Alex ntabyumva impamvu abivuga nawe agomba kugaragaza ko akora agomba kugaragaza ko ari efficace mu Rwanda ko ntabwo nawe azi icyo Kagame ashaka ntazi icyo ashaka kuvuga bose nyine bagomba gukurikiza iyo nzira birababaje cyane kubona igihugu kimaze imyaka 26 mu maboko ya RPF kugeza uyu munsi nibura bakaba batarigera bajya gukora formation ishobora kubabwira itandukaniro hagati y'inshingano zabo niza police niza local defense niza n'izinkiko niza ibyo bintu twabivuga koko bikagaruka tukabigaruka n'iryari abantu bashobora kureba nka kiriya kintu bakabona ko ari ikintu kita ari enono ntabwo bikwiriye ni nk'uko na meya yagenda agatangira kujya kwivanga mu bintu bya gisirikare pia bintu n'iby'abanyapolitike bane ntabwo bihuriye no kumva umusirikare wo ku rwego rwa general aza akajya imbere y'abaturage akababwira ati urugomo ubujura ibyo bintu ntabwo bikureba ibyo bikomeye binanije iki koko birababaje cyane kumva abo bantu aribo bakabwaye batanga urugero rwiza bakaba batarutanga ariko nanjye nkibaza barurukura heye na Kagame nawe ntarutanga ni ibintu biri disappointing birababaje cyane kumva chef wa division aza kubwira abaturage ibintu bikorwa na police communale kandi nabyo bifite uburyo bikorwamo birambabaza cyane kubona ko nk'icyo kintu mu myaka yose bamaze bafite igihugu nk'ibyo ni ibintu bya mbere biri mu mafunzo cyangwa se trainings za mbere bagomba kubanza kumenya inshingano zabo nk'abasirikare naho zigarukira naho zitandukanira n'iz'abapolisi birababaje cyane ariko tubaye mu gihe kinini nta nubwo biri burangire uyu munsi ariko twakwizera ko yenda hari bizahosha cyangwa se bikagiragira igihe ubwo dukomeza kuvuga bakazabicikaho muri ibi tuvuga yenda hari niyo batwumva kandi ndabizi baratwumva ntabwo yenda twanenga gusa tudatanze na solution dore noneho ubutaha nimuhurira mu nama y'umutekano police mukuru ahari governor ahari umukuru w'ingabo ahari yenda n'abandi bashinzwe renseignement ariko ibyo ni yenda si kenshi wababonaho niba ushaka kuvuga vuga ko imbibi z'u Rwanda zirinzwe neza uvuge ko abandi bakora akazi kabo natwe tuzakora akazi kacu ariko ubizeze ko imbibi z'u Rwanda koko zirinzwe umwanzi ntaho yamenera bene ibyo ntacyo bitwaye nubwo waba ubeshye ariko nibura ubuvuga muri linye yawe ariko kujya hariya ukatangira kuvuga ibyo ibintu lokali n'ibintu bijyana abantu mu nkiko na domestic violence birababaje cyane kandi koko abo babwira nabo ni abaturage batabizi niyo mpamvu ubona n'ejo yagira n'ikibazo akavuga ati umugabo wanjye yankubise akiruka akajya gushaka umusirikare uri hafi kubera ko nyine niyo impression mwaba mwabahaye icyo mwaba mwababwiye noneho ukareka noneho na polisi akavuga ibye na guverineri cyangwa se meya nawe akavuga ibindi ibyo yavuze zabafasha kuzageza ku baturage reka ibyo tubivemo ariko ni inama gusa biriya bikomeza kugaragazaho kuko u Rwanda rwacu rukiri kure cyane. Nabonye Iron mu Rwanda sinzi uko nabyita kintu mbese gishekeje ubwo uriya Jeff Koinange wa moderaga biriya bintu by'urubyiruko n'ibyo kurya bariho barimo bavuga ibijyanye n'amakuru yasanzwe yagurisha igitabo cye ariko nkabona hahandi kuri televiziyo nyarwanda hariya munsi hagenda hacaho inyandiko zivuga ngo muri South Africa ngo umwana warashwe n'abapolisi ko bafunzwe cyangwa se ko bagiye mu rukiko barezwe ibyaha byo kwica umuntu kibaza ngabaga ko se iyo selection y'amakuru y'ubundi ikorwa ite mu Rwanda bayashishishaho gute international news nk'ayo makuru ugomba kuyagendera kure cyane kubera yuko ubizi neza ko mu Rwanda abapolisi birirwa barasa abantu bari no ku mapingu ntanumurashyikirizwa ubutabera ntanumurashyikirizwa ubucamanza uragera imbere y'umucamanza ariko warangiza mu Rwanda ukavuga inkuru nk'izo ngizo reka njya mbibona bavuga ngo mu Bugande ngo abapolisi bakubise abantu bakabishyiraho bakabinenga cyangwa se bakabikwirakwiza ariko kiriya cyo kuvuga ngo polisi muri South Africa ngo warashe umwana w'umutistic ngo yashyikirizwa ubutabera bamurega icyaha cy'ubwicanyi nkavuga ntabwo nk'ibi ntimwayikabaye munabihisha mutekereje abantu bagiye gushyira ku icumu bishwe na polisi aho numa minisitiri w'ubutabera avuze ati hari abafunzwe barafunzwe se kuki batagezwe imbere y'ubutabera kuko mufite ibyo mubakingira ko mudashaka ko bavuga ko mwabatumye navuze ni kubona ko badashobora no kuvuga bati izi nkuru ziratu expose iyindi yo nabonye nayo ni nka Kagame wifotoza ngo afashe umwuzukuru azi abantu yabujije amahirwe yo kugira abuzukuru azi abantu yabujije amahirwe bo kugira ngo bagire abana abantu bose n'uyu munsi ubu tuvugana hari abandi bagipfa abuza ayo mahirwe si ukuvuga ko abantu bose hataba abantu bajya muri gereza abandi bagapfa ariko bicwe n'ubwo Imana yabageneye batavanyweho ubuzima nawe ubwawe warangiza ariko wowe ukumva ko ugomba kugaragara ufasha akana ukikiye akana ugaragaza ngo umunezero ugasa nkaho isi udonko ari wuyibamo wenyine n'ibindi byose bikorwa hari nta bigenda ntihagira umuntu ufata note nabyo nasanze bishekeye reka rero mbabwire bakunzi ba radio teme ibi ngibi bigomba kugira iherezo kubera yuko hari igihe Kagame ageraho nk'ubwo agakora ibintu nk'ibi ngibi koko bikaba akamenyero ku buryo we wenyine yumva ko ari we muntu ukwiriye ari we ukwiriye ibyiza abandi bose kandi byaragaragaye abasenyera abamenesha abo yica bikageraho bikaba umuco tukawimakaza tukabyakira tugasa n'ababyakiriye ntabwo amenya feelings zacu keretse umunsi twese twahagurukiye rimwe tugakora igikwiriye ndagira ngo mbere yuko mpa ikaze Tabita Gwiza turi kumwe ahangaha muri studio mvuge kuri iyi nkuru ya Mudatiru n'abasirikare 24 bashyikirizwa ubutabera ubucamanza navuze kenshi ko ntajya nemera ko mu Rwanda aho ubutabera n'ubucamanza iyo mvuze ubutabera mba nibagiwe ururimi ruba runcitse baregwa ibyaha be bose nabonye bavuga ko batazi uburyo bagiye mu gisirikare ariko ntabwiye ariyo nkuru nshaka kuvuga icyo nshaka kuvuga ni uko murebe abantu bakomeza kujyanwa mu nkiko kubera kurwanya ubutegetsi bwa Kagame Kagame yaba afite ubwenge yagombye kuba nareba akavuga ati abantu ni benshi pe neka mpere kubonisha za 1997 bari izindeba sendashonga abantu yafunze nka ntakiruti nka Bizimungu ndavuga bakeya nabwo nabavuga bose abahungiye hanze akabasanga yewe yagiye kwica nawe yagerageje kwica nawe yashimuse ibyo byose ariko n'uyu munsi amajwi arakomeza kwiyongera ikibazo niho nukuvuga ngo nibyandi bavuga ngo nukwica gitera aho kugira ngo wice yenda hari kimutera rekanze iyi nkuru y'abasirikare bagiye sinigeze ntabwo ndi buyivugeho ibirenze ibi kuko nabo ntibaburanye nibaza bazagaruka mu rubanza byabaye nk'aho ari ugushinjana kwabayeho ariko nayirebye nsanga ari ukutwibutsa koko abantu bamaze gukomeza gushimutwa uko bangana ariko ubwinshi bwabo si cyo kintu tugomba gushyiraho imbaraga cyane reka yenda ntatinze banzemo ikaze tabitagwiza niba unyumva ikaze muri Sezara diteme kuri uyu mugoroba nizere ko ngufite
ndahari Jean Paul ndagushuje
ndagusuhuje nanjye kandi ngo ikaze nariho mvuga navuga ko nkuru za Sesabagina mvuga kuzi by'abamudatiro ndetse n'ibindi n'ibya diplomasi nabanje gusa kuri iyi nkuru ya Rusesabagina ndetse n'izi manza zikomeje hakomeje kugaragara abantu benshi cyane ndetse aba nabo twavuze bazi uyu munsi umwe ariko n'abandi baje mu gihe cyashize mu byumweru bike birangiye ubona ko inkiko z'u Rwanda zuzuye ndetse udashobora no kubona uburyo uburanisha abantu bose ubishatse nkurishyizeho n'abareba muri FLN kubera ibyaha bimwe gusa kandi bakaza basimbura abandi basangayo n'abandi bamushahidi n'abandi ibi bintu nkuko natangiye kubivuga hari ikintu kimwe twebwe dutekereza ko yenda hari bigaragaza ko abantu bashimuswa ari benshi hari abantu benshi bakomeje gufatwa bigaragaza ko gukora politike mu Rwanda ari ibintu biri dangereux cyangwa se dangereuse gusa hari ikintu umuntu ashishoza akavuga atari ko se kuki bikorwa na bamwe bagapfa abandi bagashimutwa ariko ntibihagarare sinzi nawe uko ubibona ariko uko bigaragara nuko kiriya gikorwa cyangwa se uburyo Kagame bikemura bidasa nk'aho bigabanya umurego ahubwo birawongera
ariko se nyine nk'uko wari ubivuze Jean Paul ko kuva aba bantu FPR yafata ubutegetsi ko bishe bashimuse bagiriye nabi abanyarwanda ngo uvuze akantu ngo yabavuze nabi bakica harya byatanze iki imyaka hafi 30 irashize n'uyu munsi baracyashimuta byamaze iki abo bose bishwe rugikubita ngo barabarwanya ko n'uyu munsi bakica byabamariye iki byahinduye iki narabivuze mbere n'ubureka mbisubiremo FPR iyo aho kugira ngo ikomeze guhiga abanyarwanda ibici bashimuta igirite ngo aho ngo barayirwanya bagombaga kubanza bakareba ikibatera kuyirwanya ikibatera igitera abanyarwanda kuba barahagurutse bakajya kubarwanya barafata kanaka bakamwica ngo yabarwanije uwo nguwo uwo bishe bavuze bari izinde basendashonga basiyeri kabera n'abandi lisite ni ndende cyane ese ko bishe rizinde abandi bari izinde bakavuka ko bishe sendashonga hakavuka abasendashonga benshi kubishe abantu bose bagiye bica n'abandi bakavuka n'abandi bakavuka n'abandi bakavuka icyo bagombaga gukora cyangwa ubu I think jewe kuri gere mbona ari na too late kuvuga ngo nimukore mutya barashayishije umugani w'abarundi niba ari bo bivuga bararengeje ariko iyo baza kureba igikomeza gutera abanyarwanda guhaguruka kurwanya buriya butegetsi akaba ari cyo bica wica gitera ntabwo wica ikintu gitera ntabwo wica ah bavuga gute
wica gitera ntabwo oya aho ugomba ukwiye
kwica
ntiwica gitera
ntabwo wica gitera rero abangaba bo bajya kwica gitera ubu se aho bahereye bageze ku kibarashimutse ngabo basankara none dore na rusesa bagina bamusangishijeyo bamuroze nduzi kwa rukumuroga baramutwara uko bamutwaye ntawe ubizi ariko byose bizajya hanze ukuri kuratinda ariko ntabwo guhera kurageraho kukagaragara rero aba bantu nkubwire gukomeza kwica abanyarwanda gukomeza gushimuta abanyarwanda ntabwo ariyo solution izatuma bariya abantu baguma ku butegetsi ngo bakomeze bice bacecekesha abantu uko baducecekesha tuzabyara bazatwica bandi batabitana ba Jean Paul n'abandi nkabo bavuke barashimuta rusesa bagina haravuka ba rusesa bagina benshi bakomeze babarwanye rero ibingibi bakora ntacyo bizabagezaho kandi bamaze hafi imyaka 30 babikora ntacyo byabagejejeho ariko abanyarwanda abanyarwandakazi jyewe kabisa mbafitiye inkuru nziza mbafitiye inkuru nziza mbabwira nti ese mwari muzi ko havutse urunana nyarwanda ruharanira impinduka urwo runana nyarwanda ndagira ngo mbabwire ko rwahagurutse icya mbere ndagira ngo mbabwire ko urunana rushyira Imana imbere kandi tugaha n'andi madini yose agaciro burya rero banyarwanda ndababwira ngo abashyize hamwe imbaraga n'Imana irabasanga ikabafasha aka gatsiko gakomeje kutwica aka gatsiko gakomeje gushimuta abanyarwanda urunana nyarwanda rwiyemeje guhaguruka ariko twese dushyize imbaraga hamwe kandi ngo abashyize hamwe imbaraga n'Imana irabasanga duhaguruke tukarwanye duhaguruke turwanye ubwicanyi bwo kamya abanyarwanda igihugu cyacu bakigize indiri y'ubwicanyi baricana umugabo arica umugore arica umugabo kujya kure ugasanga abantu baramanitse mu biti birutse kubona umubyeyi bamubwira ngo nagende ngo yikatire umugozi warumanitse umwana we ngo narangiza ngo afate ngo iyo ntumbi y'uwo mwana we ngo ayikubite bamuhagarikiye abayobozi nange ngo abayobozi inkozi z'ibibi bati kubite iyo ntumbi y'umwana wawe umubyeyi afate ngo narakubita no igihugu cyacu kiyobowe na satani na madaimoni yavuye kuzimu yose abari yagenda ayobora igihugu cy'u Rwanda turahagurutse ngo ibyo byose tubirwanye duce urunana rw'abanyarwanda rukureho burundu buriya bwicanyi bwo kamya abanyarwanda ibintu byo gusenyerwa abana b'abanyarwanda barabungera mu gihugu cyabo babakuye mu masambu yabo barabasenyera barangije barimo barabashinyagurira barimo barabungera abana babuze aho barambika umusaya murabazi ibyo bari gukorera abantu bo muri Kangondo ya mbere n'iya kabiri agahoma munwa ibi byose urunana ruhagurutse kubyamagana kubirwanya turashyira imbaraga hamwe ibi bintu tugomba kubihindura niyo mpamvu ari urunana rw'abanyarwanda ruharanira impinduka ziraje nimuhaguruke dushyira imbaraga hamwe ntabwo zizaza zizanye kandi dushyira Imana imbere Imana izatuyobora rero Jean Paul ndumva ari byo navuga abanagira ngo umeze gufata umuryango wa Rusesabagina mu mugongo ibintu byababayeho ni twese abanyarwanda byatubayeho iyo umwe aguye mu bibazo nka biriya twese tuba tubiguyemo ariko niyo mpamvu twahagurutse kandi barabeshya baragirira nabi Rusesabagina n'abandi bazavuka rero ndumva araho nagira ngo ngarukire Jean Paul murakoze
urakoze cyane Tabitha ndasubira inyuma gatoya ku byo wari umaze kuvuga kubijyanye na strategi ya FPR yenda nibyo bitegeje kugeraho imyaka yose ishize mu by'ukuri ntabwo ari ibyo kubwira FPR gusa ni n'abanyarwanda nk'uko nawe wari ubikoze hari ikintu kimwe cyagiye kigaragara cyane kamere ku kwibeshya kwa FPR kwibeshya kwa FPR kwagiye kugaragara mu gihe yagiye ivuga ati yenda ninica mpere ku ba mbere bakiza gufunga pasiteri ba Sendashonga abanyarwanda bandi bazatinya ntibazigera bandwanya kuko bazumva ko nabonza baragenza nk'uko nagenje bariya bandi ibyo ntibyigeze bigabanya ubukana ahubwo abantu barwanya ubutegetsi bagiye biyongera buri mwaka amashyaka aravuka hari abantu bamwe bavuga ko ari ikintu kibi ko amashyaka avuka ari menshi ntabwo ari kibi ahubwo ni cyiza ku rundi ruhande ikibi gusa ni uko ayo mashyaka ashobora kuvuka ari yo kurwana hagati yayo ariko igihe cyose yabavuka ari ukugira ngo arwanye ako karengane ntabwo imbaraga za FPR ziba ziyongera ahubwo ziba zigabanuka cyane cyane kugenda usanga nyine bamwe muri bo hari abantu bagendaga bavuga bati twari twaranze kujya muri politike ariko ibimaze kuba mu Rwanda birarambiranya hari ikintu
rero biriya byose n'ibigenda bibambika ubusa no kurenzaho ni nyako abo bantu bose bagenda bavuka nyine bakavuga bati ariko bishoboka bite ko bakomeza kwica aba bantu ko bakomeza gukora ibigushimuta bigatuma abantu nabo koko batangira kubona ukuri kwabo kw'ibyo ibyo bakora kuko hari igihe abantu bamwe biba bitabagaragarira ariko uko bigaragaza uko bakomeza gukora mabi ni nako bakomeza kwishyira hanze
barayigaragaza kandi bigahera no mu ngo z'abantu abantu uravuga uti mfite umwanzi mwiyenda reka mpere kuri Muzehe Rujugiro uti mfite umwanzi Rujugiro n'umwanzi wanjye icyo gihe amakimbirane abakiri hagati yawe nawe ariko iyo utangiye gukora nk'ibyo kumumenesha mu gihugu ni ukuvuga ngo n'abandi ari abuzukuru be ari abarumuna be ari ba bene nyina ari ba nyirasenge n'ababereye nyirarume n'abandi bose icyo gihe baragusobanukirwa nibyo bavuga guti barakumenya n'ukwigaragaza baragusobanukirwa icyo gihe ntabwo wiyubaka ba wisenye urebye rero amahano maze gukorera abanyarwanda uko bangana ubwo navuga ni mpere kuri FPR nta kintu na kimwe byigeze biyongera uretse ko gusa isigaye mu gihe gitoya ndetse niba atari ko binameze ubu ngubu igiye kureba mu kirere ni ukuri ikareba hirya ikareba ibumoso ikareba iburyo imbere ikabura aho ifata ikavuga ati ye babawe bagiye hehe uwo nakatabaje uwo nakabwiye ari hehe
ari hehe kabisa bagiye kubabura
basange ntabwo bafite uwo babitabaza uwo babwira ni benshi cyane abo bahemukiye ni benshi cyane bavuye kubakomeye bagera mu boroheje wavuze Kangondo abanzunguzayi ntitwabavuze ntibona bavuga ngo barangize hasigaye iki ko nayo mazu mwubatse mu mujyi mperutse kubona documentaire y'umunyagana aza kuzenguruka avuga ati ni ghost city ni inzu yabaye abandone ntabwo ari ntabwo ikiri inzu nako ni amazu ni umujyi wabaye abandone ntabwo ari umujyi utuwemo sanga amazu 300 harimo abantu nk'icumi bibamariye iki barasahuye za social security biba byita ke social barafashe amadeni atagira uko angana. Benshi bariho barabibona bakavuga bati ya Rwanda rufite rwubatse neza rumeze ya ni ubu ngubu niko bigaragara. Rwanda ya izandege zindi bazihagaritse bavuze ko zitakiguzwe. Kubera ko nizihari yes hari ingendo nyayo zimwe zatangiye ariko zigendamo bandise. Zirimo bangahe? Ni ikibazo gikomeye cyane. Ibyo nayimvuze bya city nuko nzanye muri economy ariko siyo ushaka orientative ikiganiro ndetse siho cyaganaga. Ni ukwerekana gusa ko ibyashyizwe imbere atari byo byari bikwiriye. Ubu ugiye kureba hirya ukareba hino ukabura icyakurengera na ba bandi wagasabye imisoro usanjye warabasenyi badafite naho bakura araboroheje arabakomeye bose kandi wowe amafaranga yawe udashobora kwisorera ubwawe n'ibicuruzwa byawe bica muri Rwanda Revenue utanabisoresha utanabisorera naho igihombo rero kigiye guturuka usanjye ugiye gutangira gusaba uwo wimye ariko si ibyo gusa noneho turebe no ku baturage abaturage benshi barimo barahaguruka benshi cyane barimo barakanura bakanura amaso bareba bakavuga bati ibingibi nta handi bigana uretse kwirimbuka rya Babuloni u Rwanda n'ingoma ya FPR inkotanyi barimo barabibona murabifumura abahamya murabyibonera noneho Kagame kiriya gitabo yasomye cya Stalin kiriya gitabo yasomye bira bitabo bya kera yagiye asoma akaba kiri muri practice ya politiki yo muri 1961 nira barankosoye ariko nizere ko byo byahangaha ntibeshye hari umukunzi wa Radite mwambwiye ngo nkunze kuvuga ngo tengwe itariki imwe nanonse mbarire 11 cyangwa aza kongera mbisuzume neza ariko umwaka banze 1961 umwaka w'1961 aho ngaho ndibaza ko mbivuze neza sinzi rero tarita ko kinyarwanda kindusha ariko icyo gihe izo politike zikigiye nuko zakoraga nuko zakoraga
bavuga 1961 nibyo bagukosoraga se sinzi icyo bagukosoraga icyo ari cyo
sinzi ko dawe aho ngaho ndushije cyane ariko tuzasuzuma ubwo tuzabaza ye natabigarukaho ubutaha ariko ndumva bankosoraga gusa kuvuga ngo banza mvuga n'umwe
nimwe
ariko kuri icyo ngicyo cyo cy'umwaka banza atari byo banza ari amatariki cyane cyane mfite 20 n'umwe ariko navugaga ariko nagomba kuba 20 nimwe narabyanditse ariko ko uyu munsi ntahuye n'icyo kibazo cy'ayo matariki ndabyirengagiza gatoya reka nsubire inyuma ndansoza dusoza n'ikiganiro yenda ariko nashakaga kubwira ko n'abandi badukurikiye ku baturage cyangwa se ku bantu bamwe aho FPR yagombye kurichinga cyangwa ariho yagombye kuba yakwitabaza ubu naho yamaze kuhangiza ku buryo nabo ubwabo ya politiki ya 1961 barimo gukora ubu ngubu ntabwo bazi ko isi yahindutse uyu munsi ari nayo mpamvu ubona basa naho barwana n'ibyabananiye ntabwo bafite barafata ni nko kuvomera mu gitete amazi uvomera ntabwo bikunda kuko muri mu rutete
barimo baravomera mu rutete
kuko kera ntabwo ari uku byari bimeze kera nta communication yihuta yari ihari ubu nshobora kuvugana n'umuntu w'i Rwanda mu masegonda atarenza abiri amasegonda akaba yabonye ubutumwa bwanjye iriya politike kera yarakoraga ko ashobora gukonteininga gukontrola abantu hamwe ntabwo nshaka ko kubwira FPR ko ikwiriye guhinduka ko ntizahinduka ariko imenye ahubwo yuko igihe cyayo kiri bugufi imenye ko igihe cyayo kiri bugufi kandi biragaragara buri wese
Champo niyo bahinduka gera aho bigeze aha ibyo bakoze birarenze sinkeka yuko mu cyongereza is too late aho bigeze aha ngaha ni bakwiriye kuvaho bagahanirwa amabi bakoreye abanyarwanda nabi byo guhinduka
ndakurahiye ko ntabwo bashobora guhinduka nibikunda buriya umuntu wese atanga icyo afite ntabwo ari kuba bakomeje kwitwara kuri ari uko bafite uburyo yenda bahinduka na yabaye bakabikoze ubu ngubu nabo baragaragara ko bari mu mwobo bari ahantu habi cyane bakabaye babikora ariko byarabananiye Dabita rero ndagira ngo ikiganiro cyacu tugisoreza ahangaha nongeye ndandikira abakunzi bacu ikiganiro dufite ejo bundi aho ngerageza ku reba ko navugana n'abaroya ba Rusesa bagina bangiwe kujya mu Rwanda cyangwa se batarashobora kugira communication nawe ndibaza ko hari amahirwe menshi ko nshobora tuzaba tubafite hari byinshi kandi tuzagarukaho mu biganiro byacu hara gukosora utuntu tumwe na tumwe ku byo mu biganiro twakoze ariko nahisemo kuzabikora mu kiganiro cyo kuwa kane kubera ko ariho twabikoreye nabyirengagije ku bushake kugira ngo ikiganiro nabikozeho aricyo nzanagaruka nkaza gukora utu twashanje maduto ya cyangwa se utukosa twamazina twagiye tugaragara muri ibyo biganiro nzabigarukaho rero ngitangira ikiganiro ni nabyo bintu nzaheraho mu bindi amakuru turimo gukurikira ariko tutafitiye gihamya ni inkuru ya Mugambage hano hajya hagaragara ari ku mafoto nkaho yasezeye yavuye muri Uganda biramutse ibyo bintu ari byo byaba ari ikintu kidasanzwe ariko twirinze kubivugaho ngo tubitindeho koko ubwo najyaga muri studio nakomeje gukora ubushakashatsi bwibanze nsanga na kintu kigaragara inkuru ibivuga nako abantu bivuga akaba ari abantu bamwe gusa ariko sinabona inkuru ziri credible nubwo nagerageje ku visita New Vision na Monitor ntabwo nigeze mbibona nakoze ndetse nandikiye nabandi batarashobora kunsubiza ariko nabo bemeye gukora contact ku ruhande rwa raditeme bakaza kutwandikira nitubimenya rero bizaba ari inkuru tuzabagezaho kuwa kane ariko ndibaza ko ari propagande iramutse atari propagande byaba ari ibintu bikwiriye gufungura amaso ya buri wese niba koko ibyo bintu ari byo ariko ndibaza atari ko bimeze kubera nagerageje gukora contact preliminaire ngasanga ayo makuru ntashobora kuyakonfirma ni Mugambage rero bavuga ko ashobora kuba yasezeye muri Uganda ndetse agasezera mu ibanga bakerekana ifoto ngo n'abavandimwe n'inshuti baje kumusezera ngo bakamuha impano harimo ifoto y'inka cyangwa ubwo n'inka yenda bagaragaje mu gishushanyo ariko nongere mbisubire muri aditeme ntabwo irimo gukonfirma ko ayo makuru ari yuko Mugambage atakira ambasaderi muri Uganda gusa biramutse ari byo byaba ari inkuru yaba ibumbiyemo byinshi cyane gusa tuzagaruka muri studio tubizi twabikoreye n'ubushakashatsi n'amakuru yandi twagerageje kubaza turaba twayamenye dusanze ari ngombwa ko tuyabagezaho vuba yenda tugiye tutaragaruka kuwa kane nabyo twabikora reka rero nshimire Tabita n'abandi twabanye muri ikiganiro tubararakira n'ibiganiro byacu bya raditeme mujye mukomeza kureba kuri YouTube ndetse no kuri Blog Talk kuri gahunda y'ibiganiro byacu na makuru dukomeza kubakurikiranira hafi ndetse y'ibipfa n'ibikira haba mu gihugu cyanyu ndetse n'ibindi inkuru zimwe zishobora kuba mudashaka kuzabona mwaratinze kandi zibareba cyangwa se zifite konsekanse kuri kumpinduka ziriho zibera mu Rwanda bakunzi baraditemerere ka nongere mbashimire mbarareka ibiganiro byacu Tabita by'umwihariko wakoze kuba natwe muri ikiganiro
murakoze namwe Jean Paul mugoroba mwiza
Oh, no. minsi baniro.